bongamusic.com. Lipina Zambonga.
Se Sheke Music.
Hey. Atembele kamucha familupa. White Coast. Dulea. Ngofoni musala mutu kutikie na ya kusokela ngande futu Kamuso ni kamuso seri mbututu ulivala kulifoba kalondo tamautu Musala mutu wa muziva fonyezi kono usa mulondo tani kwa kanga nimezi Unyandi foku ya mulifezi kozi akazivae na kakuungela mivishi Basali babatu mamezaga sabisa wena uve langana kukala kuno mutusa Wamo sola sola fofa siminya saziva fela muna hae wena kakutunya Ipatele wao Fela fela Ukwe ipuma na mamocha li
Tangiza kuikeza sango Manda wala kumuna mutuyo Ona bule, ona go Oru mulela Katali mero kateni Konji kusari chunchula ngawonto Ona bule, ona go Oru toloka Sangi silika niseo Seu panga ni muna ya nyesio Ona bule, ona go
Na vaskolo skolo sikwari lati Mapasta vala pele la batu Ape wona baba chwalo veola pele la mwani Nilikondo vule wabulu vulela Kose mubaba kelanga kuyo swalanga nimbelo hey. Nangalelwa kaufela mufelize ani vulela chwana Vali mota mwaitiva Wabanata nata fofa sifuba kati au zivu kuli Vasaliba na vaziva Niko wabu na chwalo kwa musika Vanyozi kala vawe na kiwanti baka
Gizangiza kuikeza sango mwisili
Sanga usi umala pala watu inge usi na programu
Ona bule, ona go, bolu bulela
Ona kwea manzi wani zi wani wakala kulizeza musala mutufoni
Ona bule, ona go, bolu bulela
Urende requesti kumusala mutu ulikutikie na yaka kuzu sabulutu njatue
Ona bule, ona go, bolu toloka
Bonabule, bonabo, bonutoloka. SIG Y Coast Kakiembele kamucha family
Download it at bundamusic.com
Y kolomona 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 Maiziva ni mina
Bonabule bonabo Bonutoroka
Avicino
Bonabule bonabo
Bonabule bonabo Bonutoroka.